dinari boy wako, niko flow na washenari, sina hari wala worry. Sinaga walida yadu wa kupisa, attention na pay kwa hiyo saying, day in day out, mvumilivu mivu hula. No pain bila gain, na vumilia pain. Ndiyo maana na gain again and again, na take position, na position, na decision, na vision, na bila revision, na mission, on commission, na pata pay na commission, sichagui works, hard na idunga, don't get paid, sina pay slip wala pension, but bado, niko clean, true hustle na idunga daily, na run street, bundo ziwe hide, la hide on mind, watch your credible, so, do kitu, ka kitu, panda panda, ligi, panda panda, panda shuka, panda shika, ndo msemo, Patea na bombea kwa Paris on sina kwa hustle na idea sta plan na hand more na learn to save more jenga more future bitch love to be free to die kipata pikipiki sitakuwa time nipe one time to rhyme na life itakuwa life card download spend these presents but na believe na father na father present to future sita lose never lost my way Why lie? Believe me, now na father in a shame brighter. Back biter, back hater, work harder, upadi wa payment, statement do hiyo. Baripa rapa, bari do hiyo. Sio competition, wala petition. Kuchagua jembe, feel kulima. So itabidi tume, tunga hustle bila kuchagua jembe. So, itabidi tume, tunga hustle bila kuchagua jembe. Na rap, yo game yangu. Maandishi zenu zenye mnaleta kwa game zina meaning less kama maandishi ya leso yeah, I came maandishi zangu less full of senses kama game I came out food but useful like a bee busy kwa hii beat na zichora maandishi like the jembe yangu ndo my hustle rap ndo game buda napata hii fame bila shame same si remain main fame ni kuwa queen father so far fam In the farm, affirmation, a confirmation, or a defame. Once I was beaten, poisoned, shy, but they try to confirm. He game, Daru daily, worry, kuongeza maarifa, taarifa. I make headlines and news, success, na access, excess, consumption, zero. Consumption less, na conservation, no assumption, comparison, no signal. My bitch, na mahona, my sneak, usijaribu kunitajia. My gold digger, sitai, usinitajia bila kujua. Dude. So far kitu nafanya na day 2 kumeka my own peace na kila mtu nataka kukua in peace with you ndo mtani day salamu zimekuwa zile za ma high five na ma dance with you kwa zile za high dia kitambo walikuwa wameni this is lakini siku hizi si wanataka lakini hawawezi nifanya so far nishakuwa Mr. Project na kitu nafanya siku hizi ni mfana Bila father bad and on a father na future nisha I make present na past nisha kuwa tenses na siyezi tense Hata kwa game nikamu tense ili bado Nikamu kwa game sinu wana wa crash bado Kini wana die ya tipile miura Wana die kijana wetu na nisha chizi Na wengine wana die ya tipile kijana wetu Ako mandongi